de America. Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Ikaze kuri radio yanyu. Dususuruke. Shuti wa mwanyi dusurukanye muri iki gitondo, ndagera nti mwabonye ijuru itanga umwezi. Abo turi busurukane mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanya amahoro n'amahirwe. Bamwanyi ba radio Ijwi rya Amerika, ni ngiye byizo n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri iyi gahunda ya dusurukeye uyu munsi. Gahunda ya dusurukeye uyu munsi irabigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kiribanda ku ndirimbo nyafurika zigezweho, naho igice cya kabiri turi bagezweho ikiganiro twagiranye n'umwe mu bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika wifuje kudusangiza inganzo ye mu buhanzi bw'umuziki. Izo ngoma rero zinikije akaba arizo zibimburiye gahunda ya dusurukeye uyu munsi, akaba ari za One Blood mu ndirimbo ye yitwa Warakata.
What I got, what I got, what I got.
One Blood ikomoka mu gihugu cya Namibia mu ndirimbo ye yise Warakata. Reka dukomeze twakira Shenkin Sugar ari kumwe na Check Check na Blaise mu ndirimbo yabo bise Konta Mako.
barakoze Shaking Sugar na Check Check na Bryzy mu ndirimbo yabo yitwa Kontamako. Ni gahunda yadusurukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dukomeje twakira Ice Prince afatanyije na Techno mu ndirimbo bise Make Up Your Mind. Afatanyije na Techno muri indirimbo yabo bise Make Up Your Mind. Aba basore bakaba bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndetse n'abari butwumve mu masaha ari imbere, ndabibutsa ko yari Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usibye kudukurikira kuri radio, mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa.radioyacu.voa.com, kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha Radio Yacu VOA. Dususurike ikabikomereje ku ndirimbo ya Techno yitwa Enjoy.
If you want no person, you no go first person. Yo. I know they see you won't give me medicine. I get money, yo. You won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. 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 Yeah, 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 yeah. Oh, mama. Yeah, yeah, yeah. Oh, mama.
Arakoze nanone techno kudusurutsa muri indirimbo yise Enjoy akaba ari nayo ndirimbo isoza igice cya mbere tukaba tugiye mu gice cya kabiri.
Baby on the dem masayawe kana hari ni joy yawe urakazira nenge pa sinze kinyizira I wanna make you know I believe I'll make you forget.
Uyu munsi muri studio ya 44 hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakiriye umuhanzi Icon Muzika ubarizwa mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ho mu Rwanda. Akaba ari umukunzi wa radio ijwi rya Amerika bityo akaba yifuza gusangiza abanywanyi bayo inganzo yo mu muzika. Ikaze Icon Muzika. Nkundira ngusabe kwibwira abatwumva uwuriwe mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu.
Ego ubusanzwe amazina y'ababyeyi nitwa Nizeyimana Jean de Dieu, nkaba mfite imyaka 22. Mu buryanye n'umuziki nkoresha izina rya Icon Muzika n'ubundi.
Urakoze cyane, ariko mbere yuko dukomeza nifuzaga ko twumva imwe mu ndirimbo zawe cyane cyane wese proposal, nyuma yaho turakomeza ikiganiro.
Baby on the camera so yawe hey kana rebe mi try yawe pura kazira nenge ma sinzi kintu sira I wanna make you me know I please I make you forget please baby ni kenshi ya uwanurira ubaba twana kona kutagira.
Yari Icon Muzika mu ndirimbo yise Proposal. Hanyuma Icon Muzika, wabwira abatwumva isoko y'inganzo yawe n'igihe waba waratangiye kwiyumvamo ko igihe kigeze cyo gushyira inganzo yawe mu ngiro?
Isoko y'impano yanjye n'ubundi nirefera kenshi muri rusange kuri sosiyete, ariko nari nahereye ku kijyanye n'urukundo rw'abantu babiri, cyane ko ndi urubyiruko n'ubundi, kandi ahanini usanga urukundo rutangirira n'ubundi mu rubyiruko mu myaka tuba turimo. So usibye ko n'ubundi nk'umuhanzi ntabwo nkora ku rukundo gusa, hari izindi ndirimbo mfite muri studio zivuga ku buzima busanzwe, ku mibereho y'Abanyarwanda cyangwa se n'abandi Banyafurika muri rusange. Naho inganzo uburyo yaje, navuga ko natangiye kwiyumvamo impano ikigiye nigaga secondary niga nko mu wa gatano gutyo zari za 2018
wari mu myaka nka za 17 wenda ni 6 gutyo
yego mu gutyo urumva nibwo impano niyumvise ko ihari gusa nyine najyaga ndirimba kwa kundi uririmbana n'abantu wenda muri mugakundi k'abantu bakambwira ati urabizi ariko nyine siniyumvemo ko mbizi ahubwo naje kwitinyuka hari amarushanwa yigeze kuba ahantu ndayitabira birangira n'iyo yatsinze nza kubona ko n'ubundi iyo mpano ihari.
Niki kindi wumva abakunzi badusuruki hano kuri Radio Ijwi rya Amerika bakwitezeho mu minsi iri imbere? Niki bahishiwe?
Icyo bahishiwe, bahishiwe ibintu byinshi. Nk'ubu mfite indirimbo nshyashya naherukaga yitwa Mine, ndayikurikiza indi ndirimbo nshyashya mfite yitwa Bakwame. Nyuma yaho ubwo n'ubundi ngenda nsohora audio na video. Hari indi ndirimbo y'ubuzima busanzwe izahita ikurikiraho nayo audio na video. Urumva ko byagenda kose ngiye mbafitiye byinshi ni byinshi mateganyiriza. Icyo nabasezeranya ni ukutazantererana bakagumya bakamba umwanya kuko hari byinshi byo kuba hafite kandi bimeze neza.
Reka dukomeze twumva iyi ndirimbo Bakwame.
Suko biri nimeze nk'abandi Oba baby nshimira Umutima wanjye ndimo ndabira Ntacyo nitwaye ngabira Uruganda ngaho ndamira Aka gasafu karanyica Mereza uyu muti niwonemera Bibaye ngombwa hano nanakambika Abandi bacama bagatambika Tukaripeta tukanakanika Baby kuri njye watsinze pesti Panika tu por el este Mami oh mami oh mami oh A hobby que se virante oh Injira bakuwa pampe Sinyafonda uba kwame Injira bakuwa pampe Sinyafonda uba kwame Akakanya mabanga ya katakate Ahano tukomeze kukate Yenawa turekabo wakate Teka hache nubu nitu Uyu mubiri wafasha kate Ukenje nako unjize sesenye Uwe jiru mbona Nyobora Nyobora Uwe jiru mbona Nyobora Nyobora Mutima wanye ndimo ndabira Nacho bitwaye ngabira Mami oh mami oh mami oh I hope it gets every dance yo Njira bakuwa pampe Sinyafonda uba kwame Njira bakuwa pampe Sinyafonda uba kwame
urakoze cyane Icon Muzika. Ubwiye abakunzi ba dususuruke ko bahishiwe ko mu minsi iri imbere hari ibyo uteganya kuzabagezaho kufite indirimbo zitarasohoka ariko zirimo zikinonosorwa kugira ngo zishyirwe ahagaragara. Indirimbo zawe nk'uko tugeze kubikomozaho dutangira zibanda hanini ku rukundo. Mu ndirimbo zo mu minsi iri imbere hari ubundi butumwa wumva ushobora kuzasangiza abakunzi badusuriye cyangwa abakunzi bawe?
Hari indirimbo yitwa Ubumwe n'Ubwiyunge, nayanditse n'ubundi nshingiye wenda ku byigezezaho wenda mu Rwanda iwacu ahangaha. Ndeba uburyo wenda amateka yacu yagenze n'uburyo wenda abantu tubanye, nyita Ubumwe n'Ubwiyunge iri muri studio iri gutunganywa ntirarangizwa, ariko naririmbaho wenda gato.
Ubumwe n'Ubwiyunge ni umuzingi w'iterambere mu Banyarwanda. Rwanda ngo byituhebye abana bawe tugura inyuma tugukorera tuhaguru jire twese cyarimye urwanye cyidusubize nyuma iradayone yadutekerejeho uduriga tukaminuza ubumwe n'ubwiyunge n'umusingi w'iterambere mu banyarwanda.
Urumva itandukanye wenda n'izina n'insangiro nkora z'urukundo, urumva ni urukundo ariko rushingiye n'ubundi ku bumwe n'ubwiyunge ku mateka twagize igihugu cyacu cyangwa se n'ahandi wenda mu bindi bihugu.
Urakoze cyane gusogongeza abakunzi bawe kuri iyo ndirimbo ikiri kunonosorwa, ubwo igihe izasohokera izabageraho barahishiwe. Rero nkaba ngerero ngo ngushimire cyane, hari ubundi butumwa waba ufite cyangwa ikindi gitekerezo waba ushaka kugeza ku bakunzi bawe cyangwa abakunzi badususurukiye muri rusange?
Abakunzi banjye navuga wenda bo maze kunguka n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri rusange, nzi ko bari impande n'impande bagumye gukunda ibiganiro n'ubundi by'ijwi rya Amerika kuko ni byiza cyane, nanjye ubwanjye ndabikurikira. Ikindi noneho umuntu umenya aka kanya cyangwa bari basanzwe banzi bakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye ni Icon Muzika n'ubundi yaba Instagram, Facebook, Twitter ndetse na YouTube, bagakora subscribe kuri channel yanjye. Ahasigaye ibikorwa byo ni byinshi, ngomba kugumya kubiba hano ubundi.
Tugushimiye ukwigoma kwawe wagize ubwo watuboneraga umwanya wo kutuganiriza no kubwira abakunzi badusurike uwuriwe. Ubwo naho ubutaha igihe cyose uzashyira ibihangano byawe ahagaragara natwe bijye bitugeraho. Urakoze cyane
ariko
muzika.
Aha rero akaba ariho ingoma muri dusubike uyu munsi zihumurije, reka natwe dusoze tubifuriza weekend nziza kandi tubararika mu kiganiro muri Isanga cyo ku cyumweru, aho Venice Nshimiyimana azabagezaho agasaro ka Buraga. Yari Gedeon Cyubahiro ubashimira kuba mwitabiriye dusubike uyu munsi, kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe, mukomeze kunogerwa n'impera z'icyumweru.
Ubu ndakwinginze uko nasanze Musica sina di corae, voglio sina di coso.
Musica sina di corae, voglio sina di coso.
Mi chiede ciò che tu vuoi, ma vuoi sa, e tu la risponi fusa, oh.